Matayo umutwe wa 27. Igitondo gitangaje abakuru bose mu batambyi n'abakuru b'imiryango bajya inama yo kwicisha Yezu. Bamaze kumuboha baramujyana bamushyikiriza umutegetsi Pilato. Maze Yuda wamugambaniye abonye ko Yezu yaciriwe urwo gupfa yicuza ibyo yakoze, asubiza abakuru mu batambyi n'abakuru b'imiryango bya bikoroto 30 bya feza, aravuga ati:
Nakoze ishyano kuko nagambaniye amaraso y'umuntu w'umwere.
Baramubwira bati:
Ibyo ni ibyawe, twe ntibitureba.
Maze ajugunya bya bikoroto mu rugo rw'ingoro y'Imana ava yajya kwimanika. Abakuru mu batambyi bafata ibyo bikoroto baravugana bati:
Ntibikwiriye ko dushyira aya mafaranga hamwe n'amaturo yandi, kuko yaguzwe amaraso y'umuntu.
Bamaze kujya inama bayagura umurima wari uw'umubumbyi ngo ubirimbi ryo guhambamo abatari Abayahudi, bituma witwa umurimo w'amaraso kugeza na n'ubu. Kwari ukugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya ngo:
Bakiri ibikoroto 30 bya feza, aricyo giciro Abisiraheli bari biyemeje kumugura, babigura umurima w'umubumbyi nk'uko Nyagasani yari yarantegetse.
Yezu ageze imbere y'umutegetsi, uwo mutegetsi aramubaza ati:
Ni wowe mwami w'Abayahudi?
Yezu ati:
Urabyivugiye.
Abakuru mu batambyi n'abakuru b'imiryango baramurega, ariko ntiyagira icyo asubiza. Maze Pilato aramubaza ati:
Ntiwumva ibyo byose bagushinja?
Yezu ntiyagira icyo amusubiza kuri ibyo birego byose. Mutegetsi abibonye aratangara cyane. Ku munsi mukuru wa Pasika, mutegetsi w'Umunyaroma yari amenyereye kurekurira rubanda imfungwa imwe bashakaga. Icyo gihe bari bafite imfungwa y'ikirangirire yitwaga Baraba. Nuko Pilato abaza abantu bakoraniye aho ati:
Uwo mushaka ko mbarekurira ni Baraba cyangwa Yezu witwa Kristo?
Pilato yari azi ko bamugabije Yezu babitewe n'ishyari. Igihe Pilato yari yicaye ngo ace urubanza, umugore wamutumaho ati:
Uramenye ntugire icyo ukora kuri uwo muntu umwere, naraye ndose byinshi kuri we byambabaje.
Ariko bakuru mu batambyi n'abakuru b'imiryango bemeza rubanda gusaba umutegetsi ngo barekurire Baraba yicishe Yezu. Nuko arababaza ati:
Muri aba bombi uwo mushaka ko mbarekurira ninde?
Bati:
Ni Baraba.
Pilato arababaza ati:
None se Yezu witwa Kristo mugire nte?
Bose bati:
Nabambwe ku musaraba.
Pilato ati:
Kuki? Ikibi yakoze ni ikihe?
Barushaho gusakuza bati:
Nabambwe.
Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko bigiye gucika, atumiza amazi maze akarabira imbere ya rubanda, aravuga ati:
Amaraso y'uyu muntu ntazambarweho, biraba ibyanyu.
Bose barasubiza bati:
Amaraso ye araduhame, ahame n'abana bacu.
Pilato niko kubarekurira Baraba, ategeka ko Yezu abambwa ku musaraba bamaze kumukubita ibiboko. Nuko abasirikare bajyana Yezu mu gikari cy'ingoro y'umutegetsi, maze abasirikare bose baramukikiza, bamucuza imyambaro, bamwambika umwitero utukura, bazingazinga ikamba ry'amahwa, barimutamiriza ku mutwe, bamufatisha ikiringo mu kuboko kw'iburyo. Nuko bakajya bamupfukamira bamushinyagurira bati:
Urakarama mwami w'Abayahudi.
Bakamuvundereza amacandwe, bagafata na cya kibingo bakakimukubita mu mutwe. Nuko bamaze kumushinyagurira batyo, bamwambura wa mwitero utukura, bamusubiza imyambaro ye, maze bamujyana kumubamba ku musaraba. Bagisohoka mu mugi, bahura n'umuntu ukomoka i Sirene witwaga Simoni, baramufata ngo atware umusaraba wa Yezu. Bageze ahitwa Gorogota, ariko kuvuga ahitiriwe Igihanga. Bamuha divayi ivanze n'indurwe ngo anywe, asomyeho yanga kuyinywa. Nuko bamubamba ku musaraba, bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo. Birangiye bicaraho baramurinda. Hejuru y'umutwe we bahamanika itangazo ry'icyo yaregwaga: Uyu ni Yezu umwami w'Abayahudi. Yari abambanywe n'abambuzi babiri, umwe iburyo undi bumoso. Abahisi baramutukaga bakazunguza umutwe bati:
Wowe wasenya ingoro y'Imana ukayubaka mu minsi itatu, ngaho ikize. Niba uri umwana w'Imana ivane ku musaraba turebe.
abakuru bo mu batambyi hamwe n'abigishamategeko n'abakuru b'imiryango nabo bamushinyaguriraga bamuseka bati,
yakijije abandi none ananiwe kwikiza, mba ko ari umwami w'Abisirayeli, ngaho namanuke ku musaraba nibwo tumwemera. Yiringiye Imana avuga ngo ndi umwana wayo, none reka turebe kwimurokora, umva kwimukunda.
Ndetse n'ababambuzi bari babambanywe nawe niko bamutukaga. Uhereye isaa sita mu gihugu cyose acura umwijima kugeza isaa cyenda. Ahagana mu masaa cyenda Yesu avuga aranguruye ati,
Eli, Eli, lama sabaktani.
Ni ukuvuga ngo,
Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki gitumye untererana?
Bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati,
aratabaze Eli.
Umwe muri bo ahita yiruka afata icyangwe akinika muri divayi isharira agihambira ku kibingo akimushyira ku munwa ngo akinyunyuze. Abandi baravuga bati,
mureke turebe ko Eliya aza kumutabara.
Yesu yongera kurangurura ijwi ahera ko ava mu mwuka, maze mu ngoro y'Imana umwenda wakingirizaga icyumba kizira inenge cyane utabukamo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi. Siratigita ibitare biriyasa, imva zirakinguka, intore z'Imana nyinshi zapfuye zirazuka. Yesu amaze kuzuka ziva mu mva zigera i Yerusalemu, umujyi Imana yitoranyirije, zibonekera abantu benshi. Umukapiteni n'abasirikari be barindaga Yesu bumvise umutingito w'isi kandi babonye ibindi byabaye baratinya cyane baravuga bati,
nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana.
Hari n'abagore benshi babireberaga kure nibo bakurikiye Yesu kuva muri Galileya bamufasha imirimo, barimo Mariya w'i Magadara na Mariya nyina wa Yakobo na Yozefu na nyina we bene Zebedeyi. Bugiye kwirahaza umugabo w'umukire witwaga Yozefu ukomoka mu mujyi wa Arimateya yari umwigishwa wa Yesu, ajya kwa Pilato amusaba umurambo wa Yesu. Pilato ategeka ko bawumuha, nuko Yozefu ajyana uwo murambo awuhambira mu mwenda wera utanduye, ahera ko awushyingura mu mva ye nshya yari yarakorogosheye mu rutare, nyuma ahirikiraho ibuye rinini arikingisha umuryango maze arataha. Mariya w'i Magadara na Mariya wundi basigara bicaye ahateganye n'imva. Umunsi w'imyiteguro y'isabato urangiye, bukeye bwaho abakuru mu batambyi n'abafarizayi bateranira kwa Pilato baramubwira bati,
nyakubahwa, twibutse ko wa mubeshya akiriho yavuze ati nzazuka iminsi itatu ishize. Nuko rero mutegeke ko barinda imva kugeza ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kwiba umurambo bakabeshya rubanda ngo yazutse, maze icyo kinyoma cya nyuma kikaruta icya mbere.
Pilato arababwira ati,
ngaba abasirikare mugende muyirinde uko mushoboye.
Nuko baragenda badanangira umuryango w'imva, bashyira ikimenyetso kuri ryabuye bahasiga n'abasirikari.